It's Kim Lord.
Wawona na kupenda moyo unina ugua Mubenzi weni dawa ya moyo wangujua Wawona na kupenda za udi na isgia Wewe ni malaiga ya moyo wangujua Nibe, mabenzi yago Make me your wife ni bange wago Nibe, mabenzi yago Make me your wife ni bange wago
Wawala monga tanda tando magezuba Na kulata inebe all I want is you Nila kuyanda na ine umanifuna Baga kumanda wawido wawido tubo Wait low, can make a bear rogue like a nigga buzz a boost, dele this a pep talk. You give me goose, but we lock down with quarantine. How I feel for you, left or right, you're right, man. I wanna wake up next to you, blessed. Always be there for you, value, no stress.
Wawona na kupenda moyo unina ugua. Mubenzi weni dawa ya moyo wangujua. Wawona na kupenda za udi na isgia. Wewe ni malaiga ya moyo wangujua. Nibe, mabenzi yago. Make me your wife ni bange wago. Nibe, mabenzi yago. Make me your wife ni bange wago.
Iwe na ine tubo nkubige muka bottle and true love But I have to have spice, you know I'm told stick a time but my love for you is real I never fake it baby, my love for you is real It's you on my mind, it's you all the time Sinifuna na wina baby ndiwe wei kind I am a queen, be my king in a kingdom of love You the sweet melody, my song uli pari
Wawona na kupenda moyo unina ugua Mubenzi weni dawa ya moyo wangujua Wawona na kupenda za udi na isgia Wewe ni malaiga ya moyo wangujua Nibe, mabenzi yago Make me your wife ni bange wago Nibe, mabenzi yago Make me your wife ni bange wago
Mademoiselle, est-ce que tu peux me marier? Je suis prêt de partager mon salarié Il faut que tu sois à mes côtés De m'appiéger dans ton toile d'araignée Solo puedo pensar en ti Tu eres mi alma gemela Nzako gule la benzina Bentley Vomela iwe osalelela Nipe mapenzi yako Nipase yonse ni kucheze arigato Nipe mapenzi yako Nife anarume ngaongaongaongako
Wawona na kupenda moyo unina ugua Mubenzi weni dawa ya moyo wangujua Wawona na kupenda za udi na isgia Wewe ni malaiga ya moyo wangujua Nibe mapenzi yako Make me your wife ni bange wago Nibe mapenzi yako Make me your wife ni bange wago